Christ tena tuko so loud. Kwa Christ tena tuko so proud. Vitu dadi shatufanyia. Hivi sisi tokusifia. Kwa Christ tena tuko so loud. Kwa Christ tena tuko so proud. Vitu dadi shatufanyia. Hivi sisi tokusifia.
Tusipo do this, stones zita do it. Bila Christ still life ni ka movie. Ina spin at the same point, inawasha kama ball. Najuliza hadi lini kakitu manu utapata. Miaka tano kwa bike na sina bike lag. Mezi tatu kwa dead na nina jet lag. Ni human, Freddy kianza kushow. Omba Christ, I take it slow. You never know at any point iko wapi. Wangapi rhyme kawa make your life. Wangapi beauty kawa take my places. Wangapi faith, kami dreams come reality. It's up to us, to skume Christ na prayer. It's up to us, to be Christ hadi atupe. It's up to us, to skume Christ na prayer. It's up to us, to be Christ hadi atupe. It's up to us.
Kwa Christ tena tuko so loud. Kwa Christ tena tuko so proud. Vitu dadi shatufanyia. Hivi sisi toku sipia. Kwa Christ tena tuko so loud. Kwa Christ tena tuko so proud. Vitu dadi shatufanyia. Hivi sisi toku sipia.
Toku sipia, toku sipia, toku sipia, right, toku sipia. Kama lef kawafanya wote kusikia. Kama lem kawafanya wote tembea. Mbona tena mina taka mingi umbea. Mini living testimony hii nasema bila doubt. Kuna time na kumbuka sikuwa na clothes. Kuna time na kumbuka niliva school clothes. Both two na home sikupenda tu ilibidi. Toka dando hadi koma yote baridi. Eka nichapa all through still single lose focus. Kamua kwa Christ sitocheza poka. Manake na mogopa step hakunitoka. Japo shida zangu hakunitoka. Kama allergy still hakunitoka. Japo shida zangu hakunitoka.
Kwa Christ tena tuko so loud. Kwa Christ tena tuko so proud. Vitu dadi shatufanyia. Hivi sisi toku sipia. Kwa Christ tena tuko so loud. Kwa Christ tena tuko so proud. Vitu dadi shatufanyia. Hivi sisi toku sipia.
Kama Moses kwa burning bush. Nimejiclense ready kupray na kungoja news. Ya vitu tuli agana na zingine few. Nilitamani ya poza mani azi blessed too. Nime trade fate changu kwa ye. Yeye peke, yeye tu peke. Alisema tanifanya kama pele. Akanipea gate pass hata mbele. Ya kuwacha nightlife na makelele. Akanitua death kwa face saini kombele. Tumsifu choka sai hadi milele. Tumsifu choka sai hadi milele. Yeah.
Kwa Christ tena tuko so loud. Kwa Christ tena tuko so proud. Vitu dadi shatufanyia. Hivi sisi toku sipia. Kwa Christ tena tuko so loud. Kwa Christ tena tuko so proud. Vitu dadi shatufanyia. Hivi sisi toku sipia. Kwa Christ tena tuko so loud. Kwa Christ tena tuko so proud. Vitu dadi shatufanyia. Hivi sisi toku sipia. Kwa Christ tena tuko so loud. Kwa Christ tena tuko so proud. Vitu dadi shatufanyia. Hivi sisi toku sipia.